ingia uwanjani, ngoma ngumu na lamba sumu, cool down homie, let me do my thing, boom chaka mchaka, dan dan the flying striker, na move na beat kama money na bank, keep on check out hater, mishe mishe mambo seleka, kwenye mkeka chini mina kuweka na cruise, I'm so hood kitani makuz, kiubishu bishi masala wangu tunakata ooze fools, ipime kwa macho tunguza kwanza kwa fikra homie, unapayuko labda umesha kuwa crazy homie, kitani na cruise, kitani na move like a switch red, yeah homie, kitani na groove, nipo chochoro man, let me do my thing cool, kama kama nasty boy na sting like a bee, na bar kama butterfly, still verse na chana, no rhymes I don't have a rhyme, no doubt man, na sukuma zaja bulldozer, mitego na tega the real street hustler, come on, yeah, na jump like a flying saucer, yeah, come on, yeah, na jump like a flying saucer, yeah, come on, na sting like a bee, na sisi kama bee na jump kama butterfly, hustling is on my way, me take watching every day, na sisi kama bee na jump kama butterfly, just in the mood, na move man, man, na sisi kama bee na jump kama butterfly, hustling is on my way, me take watching every day, na sisi kama bee na jump kama butterfly, just in the mood, na move man. Katenga mtego panya mazee kana sa mkono, sifani fake deals homie, usige ukembogo, na chakarika kitam man kwa puka msoto, na move ki stereo, na wala sio kimono, show me your power kwani zangu mini zaidi ya sumo, gurumo, pande zote visasa ni gumzo, kima shady na bugani still, na unasha wezo, tofauti na masnish, moves on the way though, still, na unasha skills kitam, mithi ya chezo, misha misha ziboy, crosses I debe beto, I'm ready for the rhyme battle, na mchecheto, machizi wangu feel hip hop, flavor ghetto, bow down, usilete chewa mambo mpeto, throw your dice, usipasuke zaidi ya puto, niko juu kwa juu kama sayari ya Pluto, you know I'm lucky man, cause my star shines Leo, kwa jia only, pekendo langu kimbilio, ye pekee daima najua changu kilio, shangwe na mapambio, choto refake daima mimi natoka bio. Come on, yeah!
Na sisi kama bina jump kama butterfly, hustling is on my way, me take watching every day. Na sisi kama bina jump kama butterfly.